Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 23 kuNovemba. Ngesonto eledlule inkantolo inqume ukuthi abaqoqi bentela iSARS kumele badlulisele imininingwane yokukhokha intela yalowo wayengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma, banikeze amaziko ezindaba amabhungane nephepha buku i-Financial Mail. Inkantolo ithe lokhu kumele kwenzeke zingakapheli izinsuku ezingu-10, kanti SARS ibisiphikisile lesi sicelo futhi namanje ayihambisani nesinqumo senkantolo. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Akubingelele, ngibingelele nabalela abahle bombele.
Mnumzane Zikalala, abakwa-SARS basiphikisile lesi sinqumo ngoba bekhala ngokuthi siphambene nelungelo nanomthetho ovikela ukuthi imininingwane yezindaba zentela yomuntu zibe yimfihlo. Uthini wakho umbono ngesinqumo senkantolo?
Isinqumo senkantolo ngithanda ukuphikisana naso. Kuningi okungahambisani noma nomthetho esinawo njengamanje. Asikhumbule, sinemthetho obizwa nge-Tax Administrative Act, okuyiwona ochazayo ukuthi kuyimfihlo kangakanani into esuke uhambe uyokhuluma ka-SARS. Into esuke idalelwa-ke sekutheni kunezinto nabo abantu abasuke behweba osomabhizinisi abangathandi ukuthi ama-finances abo noma ukuthi bangenelwa imali engakanani kwazina nokubani. Siphinde ukuze u-SARS usebenze kahle uma sekuthiwa uso-collect intela ezokwazi ukuthi iphinde iyosinikeza iy'nsiza kusebenza esiy'dingayo njengohulumeni, idinga sekutheni wonke umuntu efanele ayikhiphe imali akayikhiphe ngokwazi ukuthi ngeke aze abe nenkinga ngokuhamba kwesikhathi, nanokuthi lento ekuthiwa i-voluntary disclosure, bengazange baze bakujahe wena wazikhiphela wena ngokufanele uyakwazi ukuthi ukuthola. So uma sekuzoba khona impoqo efana njengale ukuthi fanele i-disclose i-information ekuyeyakho izonikezwa abantu ngoba nako kuthiwa is in the public interest, usekuphambene nendlela usara losebenza ngayo. Fanele sibuye sikhumbule, in as much as banelungelo kule nto abayibiza ngokuthi i-freedom of expression, mhlawumbe indlela efanele kubhalwe ngayo amandla ey'ndaba noma abaqokeli bey'ndaba afanele anganqondwa, nakhona wonke noma sonke thina abaseNingizimu Afrika sisane-right to i-privacy. So izinto esizenzayo kuyilungelo lethu ukuthi azibe yimfihlo, kodwa kube ukuthi uma ngabe khona ofuna ukuyivumbulula noma into engaphambene nomthetho, kube khona ama-provisions azokwazi ukuthi akuvumele ukuthi ukwenze lo. Now, i-Tax Administrative Act iyakhava lokho, la izosho khona ukuthi eziphi iy'nkathi, eziphi iy'ndlela, nanoma ubani futhi ozoba namandla ukuthi akahambe uyovundulula ukuthi kuma-tax records sukuwafakele kuhambe kwaze wafika kuphi. Amaphoyisa, u-NPA ney'nkantolo kunikeziwe igunya ukuthi abakwenze lokho. Inqubo uma une-evidence noma mhlawumbe unobufakazi obushoyo ukuthi hhayi, uzikalala engathi unemali ayitholile noma angazange aze ayi-disclose, noma i-disclosile esikholele ukuthi uyithole ngendlela engekho esemthethweni. Now, inkinga eba khona nezoba khona ngale sinqumo senkantolo ungizwa ngithi angivumelani naso sokuthi sekukhishwe a blanket approach la kuthiwa khona uma ngabe uzonquma nje ukuthi it's in the public interest, hamba ufike uyithole lawo ma-records, okuzokwenza ukuthi ilungelo labantu kufanele livikele kuthiwa i-privacy seliyalimala, kodwa futhi nokusebenza kwa-SARS ngokuhamba kwesikhathi nako kuzobe sekuyalimala ngoba lizokwehla izinga labantu abafike bezoyidisclosela bese SARS hambe yokwenza wakho umsebenzi uyivululele wona le information ngoba awusenalo i-protection noma awusakwazi ukuthi ungivikele ukuthi i-information yami igcine seyingene even nasey'mbangeni zami enginazo zebhizinisi.
Kuhlezi kunombango uma ngabe kukhulunywa ngalokho okuthiwa kufanele umphakathi ukwazi i-public interest phecelezi namalungelo abantu. Yikuphi okubalulekile ukudlula okunye kulolu daba esikhuluma ngayo?
Kufanele siyibheke kanje. Kubalulekile ukuthi umphakathi wazi ey'ndaweni noma in-instances la kuphulwe khona umthetho. Siphinde sibheke sekutheni ikhona yini indlela okufihlwa ngayo leyo information noma ingatholakali ngale ndlela ekhona njengamanje, mase sokuthatha sikubeke within lo mthetho sikhuluma ngawo kwi-Tax Administrative Act. Lo mthetho ubeka ngokucacile ukuthi uma kukhona okusolayo, hamba uye emaphoyiseni ufike usho ukuthi khona ngokusolayo la ngiyo-investigate, ne-NPA ayenze ngokufanayo. Okuchaza ukuthi kungenzeka ukuthi on the face of it kubonakale ngathi iminyango ivaliwe ukuthi i-information iphume, kodwa kahle kahle ivulekile ngoba konke okusolayo nokucabanga ukuthi kuyenzeka unelungelo eliphelele ukuthi emaphoyiseni ufike uthole usizo. Now, engingesakwazi ukuthi sikubeke eceleni sekutheni nelungelo lomuntu uthi imfihlo libalekile kufanele ukuthi aligcine. Ekufanele ukuthi ukugcina kwalo bese kuzovunyelwa umthetho ngama-provisions azobe seba khona ukuze sikwazi ukubhalansisa between ilungelo ukuthi abaxosheli beyindaba bayikhiphe indaba in the public interest nelungelo lami futhi to i-privacy bese liyakwazi ukuthi livikeleke ngokuhamba kwesikhathi. So into ebalulekile isuke ithi uma ngabe ungekho umthetho ovimbayo noma ongawudrowanga ulayini ukuthi kuphi la sikhipha khona i-information nokuphi la singayikhiphi khona, then singatsho sithi sinenkinga. But uma kukhona umthetho okuvimbayo lokho as in this case, then sesingasho sithi hayi cha, engathi into abayifuna ukuthi abendaba bayithole asidingakali ukuthi isimo salapha sibe khona ngoba akhona ama-provisions abavikelayo. Asikhumbule namhlanje kuzoqala ngokwama-tax records, kuthiwa umuntu ama-tax records uthole ukuthi ama-medical records nakhona sekuthiwa uma ku-in the public interest then keep. Okuybe sekuchaza ukuthi uma ngabe kudokotela wakho uma kufika beyindaba bethi hayi siyamazwa sibanibani uwumuntu o-prominent endabeni sine-interest noma sine-interest ukuthi ubezelanda ubeguliswa yini, ama-information efana njengale siyaphuma. Kungagcini lapho kuye kuma-cellphone records nokuthi yinto yokhulumayo nobani kanjani yini yeziphi izinto eziyimfihlo zeni esuke zikhona. Okuybe sekudala ukuthi lento ekuthiwa i-right to i-privacy igcine sekuyilungelo nje lingathi sho okwaziyo ukuthi ubreake lama rules asuke khona bese uyahamba uyithole information eyimfihlo. Esingeke sakwazi ukuphikisa ukuthi right to privacy ibalulekile ukuthi ayibe khona ukuze sikwazi ukuthi ivikele amalungelo ethu lokuhlonishwa nesithunzi. Kodwa kubaluleke kakhulu sekutheni ezinye izinto ezidingakalayo ukuthi azingaziwa nanokubani ngenxa kusuke protect the greater interest nakhona fanele kukhave. Okubalulekile fanele sikukhumbule if ingekho i-provision eshoyo ukuthi so iphesa kanjani i-veil of secrecy noma imfihlo le sikhuluma ngayo, then fanele sibe worried. But uma ngabe ikhona indlela ukuthi yiphi indlela esivelela ngayo ngaphambili sithole ukuthi kahle kahle yini kade sitshena ukuthi ifihliwe noma yinto ekade ingekho in the public eye bese igcine sifikile kuthini, then ngingasho ukuthi umthetho usuke usasikhavile lapho.
Okay, njengamanje uma kuwukuthi lesi sinqumo senkantolo siyaqhubeka sisangashoni kugcwala umlomo ukuthi ilungelo lalowo muntu noma labo bantu abangesibona osaziwayo futhi okungesikho ukuthi basolwa ngokungasebenzisi kahle imali yabakhokhi bentela, ilungelo lokuthi imininingwane yabo ihlezi iyimfihlo lisavikelekile yini?
Kunjani mangabe kuwukuthi i-appeal bayayifaka isinqumo sibhenela ukuthi kube ngathi asikaze size sithathwe, ochaza ukuthi lowa section 69 we-Tax Administrative Act still usazo-apply information engaphansi kwa-SARS njengamanje kufanele ihlale ivikelekiwe. Uma kuwukuthi u-SARS uthi hayi cha kulungile sivumelana nani noma sivumelana nani abendaba ukuthi qhubekani hambani noma ama-applicants akade afake udaba enkantolo, then uzobe sukuthi ba-obligated ukuthi bakhiphe not only ama-reports of the former president kuphele waba umsholozi kodwa nawo wonke omunye umuntu okuzothi uma kunokho abeyindaba bathi in the public interest sinikezeni le information esiyidingayo.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.